Iyi ni radio ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Bamwanyi inshuti za muri sanga muraho neza, ni Thomas Kamirindi ubasuhuza. Radio ijwi rya Amerika murayumvira kuri FM 93 n'ibice bitatu Karongi na FM 104 n'ibice bitatu Kigali, aho ni mu Rwanda. Naho mu Burundi turi ku mirongo migufi kuri metero 19 na metero 22. Ku mbuga nkoranyambaga zacu mujye kuri VOA radio yacu, naho kuri ku rubuga rwacu rwa internet ni kuri www.radioyacu.voa.com, naho murahakurikirana iki kiganiro cyanyu muri sanga.
Muri sanga ni ikiganiro cy'ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya Amerika.
Kindi mu ntara muyinga aho bita muri komine giteranye aho bitatura.
Ngende hano Kampala Uganda.
Ngende mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi, kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru. Nawe turagutumiye. Kurikira ijwi rya Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefoni no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Ntuziheze, uraritswe buri munsi saa 10.
Nibyo koko murisanga kuri radio ijwi rya Amerika. Banywanyi, mbaje kubashimira mwese ko mushaka kuza muri iki kiganiro muri benshi. Ubwo rero turaza gusaranganya ijambo twihuta kugira ngo tubone uburyo bwo guha umwanya benshi bishoboka. Insanganyamatsiko y'uyu munsi ni intambara ya Israeli na Hamas. Imaze amezi 10 irabera muri Palestina, cyane cyane mu ntara ya Gaza, ariko no mu ntara ya Cisjordania. N'uyu munsi Israeli yarasheyo ivuga yuko yishe umwe mu bategetsi ba Hamas. Iyi ntambara yatangiye ku itariki ya 7 y'ukwa 10 mu mwaka ushize, ubwo Hamas yagabaga igitero simusiga gitunguranye cyane ku butaka bwa Israeli, gica abantu 139,000 b'abenegihugu ba Israeli nyine n'abanyamahanga, itwara bunyago abandi 251,000 nabo babanya Israeli n'abanyamahanga, ijya kubafungira bugwate nyine muri Gaza. Irani, umutwe wa Hezbollah wo muri Libani n'umutwe w'Abahuti wo muri Yemen nabo binjiye muri intambara, ku buryo isi ifite impungenge ko nyine iyi ntambara ishobora gutwika akarere kose k'uburasirazuba bwo hagati, n'ingaruka rero nyinshi byagira. Ibi bisobanuye iki? Intambara yatewe n'iki? Ingaruka zayo ni izihe? Iragana he? Uruhare rw'amahanga? Turabiganiraho na Frank Mwine. Frank Mwine ni inzobere mu by'amategeko mpuzamahanga kandi nawe ni impuguke itadutenguha na rimwe. Frank Mwine, urakomeye.
Urakoze cyane Thomas Kamirindi, ngaho ndakomeye kandi rwose ndagushimiye nk'uko bimaze gukora introduction y'ingiyo.
Nijya ahubwo ugushimira ku buryo ntabona amagambo, kuko buri gihe cyose iyo tukwitabaje uratwitaba kugira ngo abakunzi b'ijwi rya Amerika twungurane nabo ibitekerezo, kubera ko uri impuguke nyine. Ariko kandi n'ibi bintu, iyi ntambara yo muri Gaza hagati ya Israeli na Hamas urayikurikirana cyane, n'ubundi ukubutse muri Israeli muri iyi minsi mu rwego rw'akazi, mu minsi itaha uzasubirayo mu rwego rw'akazi. Noneho abaturage ba Israeli ubona bafite ubwoba, bazi ko iyi ntambara iriho?
Urakoze Thomas. Iyo urebye abaturage ba Israeli muri rusange, ni abantu basa nk'abamenyera intambara, kuko burya igihugu cyabo kiremwa muri 1948 batangiye intambara, navuga ko kugeza ubu ngubu bakiri mu ntambara. Baragenda basimburana, abasaza bakagenda, abatoya bakaza, ariko ubona ari abantu bahora biteguye izo ntambara, ku buryo n'iyo babonye muri sosiyete yabo bafite imbunda zabo n'abantu babaziko igihe cyose bafite ikibazo cy'umutekano mukeya, kandi ugasanga n'abantu bose bashyira hamwe kugira ngo barebe ko barwanya umuntu bita umwanzi uwo ari wese, cyane cyane bari abantu bahora bahanganye aribo barabu babakikije, kuko usanga mu by'ukuri bakikijwe n'abantu batabashaka kuva icyo gihugu kiremwa muri 1948.
Kandi hose imbibi zose usibye imbibi za Mediterane n'abarabu baturanye gusa.
Niko bimeze, hejuru hasanga hari Siria, ari naho ngira ngo ni 67 batwaye igice cyabo bita Golan Heights, ngira ngo nejo bundi wabonye ibyabayeho ubwo abantu ba Hezbollah babarasaga bakica abana bari mu kibuga cy'umupira, ngira ngo na Israel yahise itera yica n'umwe mu bayobozi ba Hezbollah. Wajya kureba ukareba bafite amasezerano na Jordani, ariko n'ubundi babarebana ingwe. Bajya kureba Misiri nabo bafite amasezerano, ariko naho abafitanye imipaka na Hamasi. Ugasanga hahandi Lebanoni, wa muri Lebanoni niho bafite
Hezbollah,
usanga mu by'ukuri bakikijwe n'abantu basa nk'abahanganye buri gihe.
Ariko Irani yo nubwo ivuho rivuga ngo irashaka guhanagura Isirayeli kuri ku ikarita y'isi, bo ntabwo bafitanye imipaka.
Nta mpaka bafitanye, ariko icyo bakoze bafite ba abantu bakoresha mu cyongereza bita proxies, ariyo Hezbollah, ariyo Hamasi, ariyo proxies bari mu Yemen. Urabona Hamasi iri ku mpaka wa Egypti, ugasanga Hezbollah ari umupaka wa Libanoni, kuko iyo ubona nubwo nk'uko maze kubivuga, ariko Hezbollah ifite imbaraga cyane ku buryo izo mbaraga iterwa inkunga na Iran. Ugasanga rero nubwo nta mpaka bafitanye, ariko influence ifite kuri Hezbollah usanga ugera kuri Israel.
Hagati aho ngaho nyine twunganiye abakunzi b'ijwi rya Amerika, Hezbollah uvuze ingufu ifite, urebye niyo igisirikare cyayo kirusha ingufu n'igisirikare cya leta, ingabo z'igihugu za Liban niyo ifite igisirikare gikomeye.
Ni nako bimeze Thomas, usanga leta ya Lebanoni nta ngufu ifite kugira ngo ikureho Hezbollah. Ugasanga rero bakisha makeya iyo bagiye kuvuga kuri Hezbollah, kuko ntago bashaka gukuma rutendere kugira ngo bashwane bakore siba. Ugira ngo uribuka muri 2006 ubwo bashatse kuvuga bati reka Hezbollah ije mu mutwe w'ingabo dukore igisirikare kimwe, baranze ugasanga ahubwo basa nk'abahanganye bahitamo kubyihorera bagacisha makeya Hezbollah. Ugasanga ari bafite nk'ubwigenge bwa gisirikare n'ubwigenge bwa gisivili, wavuga ubutegetsi bwa gisivili, ariko ugasanga Lebanoni nka leta ubwayo ntishobora guhangana n'uwo mutwe wa Hezbollah.
Nasrallah nawe utegeka Hezbollah ntabwo ari mu nzego za leta,
ntabwo arimo, ariko afite influence ku badepite ashyira muri guverinoma, twavuga guverinoma y'ubumwe ya Lebanon. Ubwo rero abadepite bafata amabwiriza n'amategeko kuva kuri Nasrallah.
Radio Ijwi rya Amerika mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Ubu ngubu twarimo tureba ibyo bintu byose bishamikiye kuri iyi ntambara, aba Hezbollah, Hamasi, Abahuti, Irani, bose bayirimo. Niko se mwine impande zombi, ni ukuvuga bariya ba mbere bari ku isonga barwana Israel na Hamasi, bemeye gutanga agahenge k'iminsi itatu kugira ngo abaganga babashe gukingira abana indwara y'imbasa. Indwara y'imbasa isa n'iyari yaracitse muri kariya karere ka Palestina, none ikaba igarutse kubera intambara. Ubona koko biyemeje gukurikiza aka gahenge k'iminsi itatu, kuko muri aya mezi yose 10 agahenge karananiranye, gafite ingufu mbese kagaragara kamara igihe. Ubona bazagakurikiza kangaka k'iminsi itatu?
Urabona bo impande zombi zifite icyo bafite pressure, barabotse igitutu, barotse igitutu na Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ugasanga Leta Zunze Ubumwe za Amerika ziri bashyira igitutu Abanyaburayi. Ako gahenge nako karaterwa n'ukuntu imyifatire yabo, ni ukuvuga ko nubwo babivuga gutyo usanga Israel n'ubundi iri mu guhiga iri mu guhiga abayobozi bakuru ba Hamas sina wangira ngo ubusigaye wagiye mu mwanya wa wundi wa
Haniye
ubitiye Irani usanga ubu ngubu arara mu myobo numvise je wandi bavuga ngo aho abagenda yambaye imyenda y'abadamu ubarahigwa ni ukuvuga ko rutendiri yose ishobora gukomwa ari Isirayeli cyangwa Hamas ishobora guhindura ako gahege mu kuvuga.
Radio Ijwi rya Amerika mu kirundi n'ikinyarwanda. Kuri telefone dufite David Nsengimana w'Imututu. Niko Nsengimana we?
Karame karame.
Uraho urakomeye?
Muraho makuru ni kuri iminsi myinshi.
Iyi minsi myinshi. Imututu ni mu kahe karere? Twungurane inama n'umutumirwa.
Ni mu karere ka Nyanza ku Mayaga rwose.
Je nuko. Ni mu ntara ya Majyepfo.
Eh, babarenze mu Rugara.
Eh, nuko gusha ku ngingo rero.
Eh, mbere na mbere kandi ashimira ijwi rya Amerika ku mwanya mwiza mu mwahaye abakunzi banyu. Ngira ngo ntabwo mvuga byinshi cyane ariko reka ngerageze gushe ku ngingo.
Yee.
Mbere na mbere ibikorwa bya Hezbollah murabizi intambara nta kiza cyaje ngira ngo umuhesha arabizi intambara nta kiza cyaje na Hezbollah rero ibikorwa biri gukora muri aka kanya
ni Hamas Hezbollah yinjiyemo ariko ubundi intambara ni Hamas yayiteje yo muri Palestine. Hamas niyo muri Palestine
niyo mitwe yinjiyemo nyuma.
Ego
ingaruka bizagira mbere na hambere bizagira ingaruka nko kuri Amerika ku nyungu za Amerika nko mu karere urugero niyo na nizo nakwita inspiring ilita militant threatening regional stability byo birumvikana. Ikindi nka Isiraheli bizarangira hari uduce twinshi nka UN yemeje ko ari state z'abayahudi bizarangira Israel yobonye ifashe utwo duce twose nk'uko byabaye nko muri samu state z'abarabu 60% zikajya mu bice by'abarabu. Ikindi hari ibikorwa remezo tukaba byagiye byangirika kubera intambara ugasanga igihugu cyose kiba Burundi ugasanga ndetse amavuriro bagiye barasenya ntabwo biba byoroshye.
Ye Nsengima, yego
bizatuma habaho depending relation with the United States byo hari byinshi mu bubanyi n'amahanga Amerika bizagenda bihindagurika kubera ibyo bibazo biri mu burasirazuba bw'isi. Rero nkanjye ntabwo mvuga byinshi cyane bityo wenda nuko nari ndiye umutazi cyane ariko numvaga nshaka kuvugana namwe naherukaga kuri rya Amerika kera.
Ye ndagushimiye Nsengimana, reka duhe n'umwanya n'abandi.
Murakoze cyane.
Ye umugoroba mwiza.
Yego namwe.
Radio Ijwi rya Amerika mu kirundi n'ikinyarwanda. Dufite kandi Ingabire David. Ingabire we? Ingabire?
Ndabumva.
Uraho urakomeye?
Eh ndashimwe witeka.
Uherereye hehe? Ndabona nimero za warizo mu Burundi.
Ah neza.
Radio Ijwi rya Amerika, ndabona Ingabire telefone ye idacamo neza. Nuko dukomeze rero, niko se mwine uyu muntu Nsengimana David w'Imututu aravuga ati intambara ntakimaze irimo irasenya ibikorwa remezo ariko irahitana n'abantu, yanatangiye n'ubundi hitana abantu binzira karengane bamwe bari bibereye muri festival ni nkiserukira muco y'umuziki nibindi mbese intambara ihitana inzira karengane cyane nuko muri makeya ubu ngubu iby'intambara ya Hamas imaze guhitana ni n'abantu imaze guhitana muri make.
Ye urakoze Thomas no na n'umutumirwa wacu ndavuga wa telefone.
Ye Nsengimana
Nsengimana urabona impande zombi kugira ngo zumvikane ku ntambara biragoye ku mahoro biragoye kuko izi ntambara nkuko twabivugaga ntabwo mu byukuri zirwanwa na Israel na Hamas uko tubivuga kubiragaragara hano ku isura ko aribo barwana ariko usanga iyo mitwe yose ifite influence ishyirwaho influence na Iran nyo kubana bako ari intambara ya Iran itera ishaka gutera Israel ikanyura muri iyo mitwe tumaze kuvuga ariyo Hamas nubwo Hamas bafite impamvu zabo na n'igice cyabo bacyakitse cyo bitafata muri West Bank nabo muri Gaza Strip ariko usanga ibintu maze kwangira nk'uko twabivugaga ni byinshi cyane abantu maze gupfa habwo intambara bagira nta mubare wavuga ukintu mubare baravuga ko ari abantu benshi cyane ukareba infrastructure ibikorwa remezo amavuriro imihanda amazu ni ibintu bavuga ko bizatwara indi myaka kugira ngo byubakwe
n'amafaranga menshi cyane
n'amafaranga impunzi abantu bamaze kuba impunzi mu gihugu kuko buri munsi haba impunzi za akantu barimo nk'impunzi kandi bakaba kuri izo mpunzi zivangwamo nacyo kibazo kigira ngo Thomas izo mpunzi zizamo n'abayobozi ba Hamas bihisha mu mpunzi nazo ikibazo Israel ifite kugira ngo igere kuri abo bantu bita abarwanyi ba Hamas gishobora kubatandukanya n'abaturage usanga bivanze rero yajya gutera ahantu bakavuga ati yisa abaturage kandi n'amaripoti atangwa na Hamas usanga nta bandi bantu bari bigenga independent media nk'amwe ba Voice of America cyangwa za BBC kugira ngo zijyeyo biragoye
ugasanga rero
information itangwa na Hamas ubwayo ibyo bintu rero nabyo biragoye kumenya umubare nyawo w'abantu ariko wasanga wende Hamas umubare uvuga ni munini cyane ariko mu byukuri bo hari ikibazo cy'uko hari abantu benshi bapfuye hari ibikorwa remezo bimaze kwangizwa bikaba rero ibyo bintu biteye ikibazo isi yose Amerika yabona irahagaze Uburayi burahagaze Israel nayo ubwayo ugasanga ifite ikibazo cyo kuba ati byagenda gute kugira ngo tubone amahoro arambye
yego aho nyine nk'uko wabivuze Hamas niyo itanga imibare y'abantu bapfuye ku buryo nyine kujya kureba abantu bigenga biragoye hagati aho nganye ne ministeri yayo y'ubuzima hariya muri Gaza kubera ko Hamas twibukiranye yuko ari itegeka Gaza kuva mu 2007 nuko ivuga rero ko abantu barenga 40,000 b'abasivili bamaze gupfa muri Gaza hanyuma abandi baturage urebye barenga 2,000,000 b'abanyapalestina nabo bavuye mu byabo ariko ku rundi ruhande nanone muri Isirayeli abaturage barenga 100,000 nabo bavuye mu byabo ubu ngubu bacumbikiwe hehe
urabona bagiye bacumikwa nk'uko ugiye na Tel Aviv na Jerusalem iyo ubonye Jerusalem hari amahoteli acumbikiye abantu bava muri ibyo bice harimo bice byo kuri ku ruhande rwa Lebanoni baterwa na Hezbollah buri gihe kuri iyo mipaka na bamwe bavuye ku bice bituranye na Gaza usanga bamwe bacumbikiwe Tel Aviv bacumbikiwe Tel Aviv na Jerusalem ariko mu by'ukuri urebye Israel yateguye ibyo bintu byose kuko n'igihe bahora muri iyo ntambara baba bateguwe amahoteli hari n'abadashaka kuvayo bakavuga batwebwe ntabwo tuvayo turahangana kuko urebye majorite y'abayisraeli majorite bose ni abantu iby'umutekano bazi kubyirindira kandi usanga bose bamwe bose ari abasirikare ariko bose usanga bashoboye kwirindira umutekano wabo
mukanya uvuze ko na Hamas ubwayo ifite impamvu zayo zo gutera yateye igisobanura kwishaka iki
Hamasi urabona bo nta nubwo bavuga ko batera bashaka impamvu iyi yahubwo impamvu bavuga bati Israel nigomba kuva mu bice byacu nubwo ko ni ibintu bimaze igihe Thomas baravuga bati bari under occupation bavuga ngo basa nk'abategekwa bafashweho bugwate bashaka kwigobotora abayisiraeli ibyo rero bagasanga na yisi Jerusalem ugasanga barayishaka kuko urabona na Yerusalemu yatwawe muri 67 ariko mu byukuri ni Yerusalemu na Gaza ubwazo ntabwo zari indipanda ntabwo zigengaga twibukiranye ko Gaza Strip yari yategekwaga na Misiri ariyo Egypt iyi bita West Bank na Yerusalemu yategekwaga na Jordan ugasanga rero ibyo bintu robotse niba koko muvuga ngo murashaka ko babigenda bavuga abara batuba bene wa Palestina kuki mwebwe mutahaye ubwigenge abantu mu gihe bategekaga ibi bice nicyo kibazo rero
kandi hari umwanzuro nyine wo mu 1948 umwanzuro w'inteko ishinga amategeko nanyugwe inteko ishinga amategeko inteko y'umuryango w'abibumbye ishinzwe amahoro ku isi Conseil de Sécurité Security Council ivuga yuko agomba kuba leta ebyiri ya Palestina n'iya Israel none abarabu nibo banze guha ubwigenge bene wabo babarabu bo muri Palestina
kuko urumva icyo gihe icyo gihe ibyo bice byose ntabwo ari zari bitegekaga ibyo bice maze kuvuga ibice bimwe byategekwaga na Jordan na Isigereza n'itwarira hamwe na Gaza Strip itwarwa na Misiri ntabwo bigeze babitanga ahubwo wasangaga ibyo bihugu ariyo bitegeka bigeze rero mu ntambara ya 67 nibyo ibyo bice byatwawe bigaruriwe na Israel ni ugezeyo rero birambitse naho ngaho buriya nkatu tugendera ngaho Yerusalemu usanga icyo bita Yerusalemu ari naho bita Old City ariho na wa muzigiti bita Al-Aqsa Mosque niho biri hose ibyo rero byategekwaga na Jordan Jordan babikuraho ariko ntibigeze babitanga urumva uwo mwanzuro nubwo watanze nko kumaze kubivuga ntabwo wigeze ushyirwa mu bikorwa
ku ruhande rumwe
abarabu rero ubu ngubu bagize no kwigira mino nyinshi bakavuga ngo barakunda abapalestina ariko mu by'ukuri icyo gihe ntibabikoze ahubwo ngira ngo uko urumva icyo gihe n'abaturage babaga bari bakiya cyane ariko abaturage bamaze kuba benshi n'ibyo abapalestina bari muri mu gice cya Yorodani buryo Yorodani irimo igice hafi 50% y'abapalestina babaye abayorodani
hanyuma
ikibazo gikomereye ako karere
hanyuma nanone Isirayeli wavugaga mu burasirazuba bwa igice cy'uburasirazuba bwa Yerusalemu nicyo kirimo naruya rukuta bakomeyeho cyane bita urukuta rw'amarira
Temple Mountain Temple Mountain
nibyo bambuye Yorudaniya mu 1967 niyo yari ihari
niyo yari ihari icyo gihe bari bayihaye nka trust bari baravuze bati aka gace Yorudani ni trustee ni yari ishinzwe icyo gihe aho hantu kuko buri haraba iyo ugeze isi Yerusalemu hari amadini menshi y'abanyagatulika orthodoxy niho hantu abantu bose abayahudi n'abayisilamu bari kuvuga ari Al-Aqsa Mosque ugasanga abasodoxy bari aha ngaha abanyagatulika uhore trinity aho ngaho icyo gace rero bari bagatanze bavuga ati kugira ngo Israel itagatwara yonyine tugiye kwashyira amaboko ya Jordan ariyo bita indagizo by the mukino nimba indagizo niyo basaga nk'abayihaye nk'indagizo ariyo bayirebera mu ma komite international
kuko aho hantu hose ayo madini yose avuga ko ari ahantu hatagatifu hayo
cyane
Nadijwi rya Amerika mu kirundi n'ikinyarwanda turimo turaganira n'impuguke inzobere mu by'amategeko mpuzamahanga Frank Mwine ni kuri intambara yo muri Israel na Gaza na Hamas n'iriya mitwe yindi Hezbollah abahuti bo muri Yemen na Iran babyinjiyemo nibyo ro turimo kuganiraho biravahe birajya he kuri telefone dufite Domi Bizimana ndibwira ko ariko yitwa yanditse BZMNA aha ndacheka ari Bizimana we Bizimana rekada ntabwo turi kumwumva rwose sinzi ibyo hugiyemo noneho duhamagare Ibukimana Benjamin Ibukimana Ibukimana kuvugira kure cyane Ibukimana Nabizimana Nabizimana abamfasha bari kumbwira yuko nawe uhari. Muri hehe? Benjamini ntabwo bari kwitaba nuko bihorera. Ntabwo nzi ibyo bahugiyemo. Nuko mu magambo makeya nibutse abaduteza amatwi ku yingiyi ari radio Ijwi rya Amerika, niko se Frank muri intambara yego abahuti bayirimo, ariko urebye bo ntabwo barasa Isirayeli, ahubwo barasa amato anyura mu muhora wa Suez. Uyu muhora twibutse ko uhuza inyanja ya Mediterane, inyanja itukura, bikagenda bikagera mu nyanja y'Abahinde. Ivuga yuko abahuti bavuga yuko badashaka yuko ayo mato agemurira Isirayeli iby'ikeneye by'ibicuruzwa. Ariko rero ntabwo amato anyura muri Suez ajyana ibicuruzwa muri Isirayeli gusa, bifite izihe ngaruka ku bucuruzi mpuzamahanga muri iki gihe?
Bifite ingaruka kuko ureba na Amerika ubwayo imaze igihe itwarayo ubwato bwayo bw'intambara, Ubwongereza nabo ni uko, na Israeli ejo bundi igihe hari wigeze kubarasa, kuko ndibuka hari ubwo bavuga ko abahusi bateye igisasu bayiba baragiteye kiza Jerusalemu cyangwa Tel Aviv, ntabwo nibuka neza, ariko ndivuga ko bigeze babivuga gutyo. Kuko na Israeli yahise ibarasa rwose, yohereza intambara indege z'intambara irasa kuri Repolo, hari n'ahantu bavuga ko yarashe ibirindo byabo aho babika ibisasu, depozi ibisasu. Ariko nkuko bazaga, iyo urebye aho hantu hanyura ubwato bwinshi cyane n'ubucuruzi biva mu Bushinwa kugira ngo bigiye muri Amerika, biva muri Amerika bigenda hariya no muri Middle East n'abara bose, usanga rero n'ibintu bihangayikishije ibihugu bya rutura, ku buryo nabo usanga bahakize ubwato bw'intambara, banakurikiranira hafi ibirimo kubera muri ako karere.
Radio Ijwi rya Amerika mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Hagati aho ngaho nyine, Minisitiri w'Ingabo wa Amerika aherutse koherezayo ubundi bwato bunini cyane butwara indege z'intambara, aircraft carrier ya kabiri cyangwa se porte avion mu Gifaransa ya kabiri muri ako karere, kugira ngo bakurikirane nyine babe biteguye mbese mu guhashya ibyo bitero. Nuko noneho rero muri ibyo ngibyo by'ingaruka, hari umukunzi w'Ijwi rya Amerika itangishaka Henrik yanditse ati, ingaruka nuko bari kutwicira isi batwanduriza ikirere n'ibyo bisasu byabo, ubundi Afrika twakabaye tubafatirana tukiyubaka, bo bari mu ntambara bakazazivamo basanga twarabataye tutakibakeneye, ariko Afrika natwe kwisobanukirwa byaratunaniye neza kabisa. Nuko none ibingibi itangishaka avuga ati, hagatahonga nyine yabyanditse kuri Facebook Ijwi rya Amerika VOA radio yacu, niko se Frank, ibingibi itangishaka avuga ati biratwikira isi biratwanduriza ikirere n'ibisasu byabo, n'ibisasu byanduza ikirere byanduza imyuka duhumeka?
Ibi biranduza rwose, ntiwamenya n'ibisasu batera burya, iyo urebye ibisasu batera iyo intambara yaje batira ibyo bashatse ibyo byose. Ariko ikintu tutagomba kwirengagiza ni uko isi aho igeze iri hamwe, nicyo bita ngo n'umudugudu, ubu isi yabaye umudugudu rwose. Kugira ngo Afurika ibeho, Uburayi nabo buriho neza, twayurebye kuri Covid wigeze gutera mu 2022, habaye uko isi yose ihagarara, ibijyanye n'ibihumanya, iyi myuka yose ubona itera ubushyuhe, isi iri mu gushyuha. Ariko usanga nibyo izo ntambara zirimo, ibyo byuka biterwa n'imbunda zabo n'ibindi bintu bari mu gukora tutazi. Burya rero ibi bintu by'intambara hari n'ibikoresho bakoresha utaramenya, ugasanga rero urabona iyo umuntu ubona nk'uko Israeli technology ifite wo kugenda akajya mu kindi gihugu bucece igakora ikindi gihugu kitabizi, kandi icyo gihugu gifite ibibazo na Israeli, yewe hari bo mvuga nti hari n'ibintu twebwe ibyo bikoresho by'intambara ibihugu bifite tutazi. Ariko rero nk'uwo muntu wacu yavugaga, usanga mu by'ukuri isi irabaye umudugudu kugira ngo uvuge ngo yewe nzakora iki ngiki ikindi gihugu cyangwa isi nibagirwe biragoye ahubwo ni ugusenga cyane kugira ngo izi ntambara zihoshe zirangire kuko ntashobora gukora ni nkuko bavuga ngo iyo umuturanyi yarwaye ibicurane nayo biragufata
yewe aho ngaho ndakeka izo ngizo ari inzozi kubera ko na urabizi kuva isi yabaho abantu isi n'ubundi n'abantu niyo yayo bahora mu ntambara kubona uko zizarangira gusenga sinzi none se abasenga ko ntacyo bitanga
Tamati iyo ngo iyo umuntu yahira mu nzu afata ahantu hose burya iyo abantu bananiwe kureba gushaka impamvu zikemura ibibazo biyambaza Imana ye iyo ugiye ukareba isi yaremwa twebwe wabonaga isi yaremwe yaremwe n'intambara izi ntambara za kabiri zose yambereye ku isi yose abakoroni icyo bita slave trade zabayeho abacakara ibyo byose yabaga intambara iyo urebye ibihugu byacu bya Afurika byose kugira ngo binaremwe byaremwe mu ntambara iyo bakubwiye bati u Rwanda rukari agahugu gatoya cyangwa urundi rwabo gatoya ibihugu nka Tanzania ntibyariho so Afurika yose yabayeho kugira ngo n'ubu ivuge ngo ni igihugu kimwe iki ngiki bita u Rwanda cyabayeho kubera ko hari intambara zabaye abantu ni ikibazo gikomeye cyane nk'uko babivugaga
nuko noneho rero itangiye ishakara kandi kantu avuga ko umwafurikaniste koko ati twari dukwiye kwiyubaka bakazasaga twara abasize tutakibakeneye akongera kandi kantu atari ko Afurika natwe kwisobanukirwa byaratunaniye aho ngaho ho hari icyo hareka comment wakoraho
ye umuntu icyo yakongeraho nuko kwisobanura nuko nubundi kiyabaye umudugudu nuko kuvuga ko Afurika ubwayo none se Afurika ubwayo ifite iki ishobora kwikorera itiyambaje bari abantu bavugaga b'abanyaburayi n'abanyamerika kuko yubo ucukura ufite ikawa n'urugero tuyeba dutuza amakawa muri Afurika izo kawa surabigenza gutura urazirya urazikora iki izo banywa muri Afurika ni nkeya cyane ugiranyije n'izo batwara mu Burayi none zizakurota tuvuga hari za tekinoloji byose barafata ibintu bakabikora muri Afurika bakabitwara mu Burayi kugira ngo bakoremo ibindi batuzanira nuko isoko kugira ngo ucuze isoko zari kurahe isoko ryacu ry'abanyafurika irinini riri mu Burayi abirabura abanyafurika ubwabo nk'uko yanabivugaga koko natwe tureza turi mu ntambara n'ese igihugu gitugahe ni iki reba Congo reba na Nigeria reba muri Central Africa nacyo reba muri Mozambique reba n'Afurika ubwayo nta mahoro ifite ni ukuvuga ko nta koperasiyo ifite n'ibyo bashyiraho by'ibyemezo kugira ngo bakorere bashyireho icyo bita free trade area irakora neza so natwe uvuga ngo dufite ibibazo kugira ngo rero Afurika ubwayo ngo ikore ngo bariya izasange bimaze gutera imbere nabyo biri kure nk'ukwezi
Radio Ijwi rya Amerika mu kirundi kinyarwanda umutumirwa Frank Mwine ni inzobere mu by'amategeko mpuzamahanga insanganyamatsiko ni intambara ya Hamas yagabye kuri Isirayeli guhera mu kwezi kwa cumi gushize intambara rero ikaba imaze amezi cumi arengaho gato nibyo rero turimo kuganiraho n'abanywanyi b'Ijwi rya Amerika dufatanyije kuri telefone niyo mpamvu dufite Freeman we urahura komeye
mukomere n'amahoro n'abitashimano iwabo wabeza
ni mu kahe karere
iwabo wabeza ni mu karere ka Kicukiro umurenge wa Gatenga niho nanjye ubu ndi kubarizwa nkaba nitwa Freeman Wanene aba mbahamagaye ngira ngo nanjye ngire icyo nabatangaza ariko kuri uwo mutumirwa ikintu yaravuze kijyanye nk'uko ngo isoko ry'abanyafurika ngo riherereye i Burayi icyo kintu tugomba kuba dufite bitwara mu mutwe w'abirabura w'abanyafurika nkatwe tukabanza tukiyumvisha yuko mbere yuko n'ayo masoko bavuga ngo wenda ngo ibintu byaba bivanye na bikajya mu Burayi nibuke yuko mbere yuko ibyo byose bibaho habanjeho commerce.org ni ukuntu abantu twavaraga ibiribwa wenda tweza tukabijyana ahandi hantu bakabyeza nabo bakatuguranira gabizi byabo beza ari nako nono abazungu baje bagatangira kuzajya ko bya bintu babyijyanira iwabo bakatufikisha utundi tuntu
kimpenda bana kugira ngo batunzishe yuko ibintu baduhaye aribyo dukeneye cyane kurusha andi turi kubaha kandi ibyo turi kubaha aribyo dufite agaciro. Ariyo mpamvu ubona na ziriya ntambara zigenda zibaho ugasanga ziriya ntambara ziba zifite abantu baziri inyuma bazishyigikiye kandi bakomeye ibihugu bikomeye cyane hano ku isi bigenda bizitera inkunga bagakoreramo ibintu byinshi byabo bitandukanye by'ibanga nko kugerageza ibitwaro byabo bya kirimbuzi, kugerageza intwaro zabo, kugerageza igisirikare cyabo, kugerageza ikoranabuhanga bagezeho. Twebwe tugahugira muri ibyo, ayo makuru itangazamakuru byaho nabyo bigenda bikora bikaturusha ijambo, bikaturusha ibitekerezo, gukora ibyo birimo biragenda bisoma impande n'impande. Ariko natwe n'abanyafurika tugomba kuzira icyo kintu cyitwa patriotisme cyangwa se panafricanisme, tugakunda afurika yacu, tukabumwe, kumva yuko nk'abanyafurika bo kiriya kintu barakoze cya traité de Versailles, kiriya kintu natwe tugomba gukora traité d'afurique, tugakoraho ibintu batubwiye ngo mwebwe ngo aba ngaba wenda ngo abanyarwanda mugarukiye aha, abakongomani mugarukiye aha, abarundi mugarukiye aha, abagande mugarukiye aha, twese tukashyiraho traité d'afurique yacu nshyashya, tukavuga ati ahubwo ibi bintu baduhaye ni ukudushuka, kuko ahantu batubwira ngo abugande bagarukiye abanyarwanda bagarukiye aha, usanga hakurya y'iwanyu hariyo masenge, hakurya y'ahandi hariyo nyokorome, hakurya y'ahandi hariyo umuvandimwe wawe ukwibaza ikintu ukuntu abo bantu baza bakabakira iki batandukanye, kandi muri umuryango umwe muri amaraso amwe nkumva njyewe ni ibintu bitampesheje agaciro nk'umunyafurika, kandi bidakodesha agaciro umunyafurika uwo ari wo hose. Ari nayo mpamvu njye mpamagarira abanyafurika muri rusange ati tugomba gukora traité d'afurique iriya iniyiha agaciro, kandi tukayiha ingufu kugira ngo tubashe gutera imbere, kandi tubashe kwiyumvisha yuko isoko si abazungu, ubumenyi si abazungu, ubuhanga si abazungu, ahubwo natwe turabifite. Kuko niyo ugerageje ukareba muri byinshi bitandukanye byagiye bibaho hano hanze, yaba ibyamamare, yaba bagiye bakora ibintu bitandukanye, abirabura ntibaburagamo.
Yewe nene,
umwirabura ntiyaburagamo. Ari nayo mpamvu nkomeje kubashimira rwose, aho ubundi ziriya ntambara abazungu barimo baradukina bakora ibyabo, ahubwo buriya nk'uko umwe uri kugusubiza.
Freeman wa nene, reka ngushimire, reka ngushimire igitekerezo utanze.
Nta mumaro zidufitiye muri rusange. Murakoze
wa nene, ndagushimiye cyane. Nawe Radio Ijwi rya Amerika mu kirundi kinyarwanda, urakoze rwose. Reka duhe ijambo n'abandi. Nuko Ijwi rya Amerika niko se mwine aba bazanye abanywanyi b'Ijwi rya Amerika bazanyemo Afrika igihe Uburusiya butera Ukraine, byagize ingaruka zihita zigaragara kuri Afrika, none abanyafurika barahaguruka bajya kugerageza kushyiramo ijambo ryabo kugira ngo byibura ibi bicuruzwa cyane cyane ibinyampeke bituruka muri Ukraine no mu Burusiya bikomeze bigere muri Afrika. Ariko muri intambara ya Hamas na Israel abanyafurika ntabo bagaragara, wamenye impamvu?
Nuko urabona Ukraine itewe n'Uburusiya habaye huko ingano yari bakoramo imigati, farini, ibyo bakoramo ifarini byo bakoramo imigati n'ibindi byose, ibyo bintu bikirwa cyane muri Afrika. Byafashe rero byatumye byagize ingaruka ku Banyafurika, kuko iyo miceri ntabwo umuceri ariko ndavuga ingano, imigati n'iki byose n'ibintu n'abantu bose batungwa n'imigati cyangwa amacapati, ibintu byose bikorwa mu ifarini. Urabona Ukraine n'Uburusiya 50% cyangwa 60% ibinyampeke bikoramo ifarini byaturaga muri ako karere, byagize ingaruka rero. Ariko rero iyo urebye intambara ya Isirayeli n'abahamasi, nta bintu bikorwa cyaho biza muri Afurika ku buryo bifite icyo bita ingaruka direktoma. Ariyo mpamvu ngira ngo ubona nubwo babivuga gutyo, Afurika ibigenda mu make, uretse South Africa niyo ubona ifitemo inyungu ijya no mu nkiko ikariga n'iki yose. Ariko ibindi bihugu usanga kuko bifite n'umubano mwiza n'Abanyamerika, kandi Abanyamerika uzi ko ari abanywanyi ba Israyeli, ntabwo ushobora gufata umwanzuro kuri Israyeli Amerika kugira ngo nikubone nikurebesha ikijisho. Ngira ngo niyo mpamvu ubona nta bintu cyane cyane abanyafrika bakomba kuri intambara ya Israel na Hamas.
Peteroli se ntabwo iyi ntambara ishobora kuyigiraho ingaruka ku buryo ibiciro bya peteroli n'ibiyikomokaho bishobora kwiyongera? Oil
nibyo na n'ubu biri hejuru, ariko iyo urebye uretse ubyo bitero wavugaga bituma ubwato bitagenda neza, ariko usanga za proxy cyangwa abantu bashishwa na Iran bari selective mu kinyarwanda, ni ukuvuga ngo bararobanuramo nk'ubwato babona bufiteho nk'idarapo y'Abanyamerika cyangwa Abongereza cyangwa abantu bashyigikiye Israel, usanga ari ubwataka. Ariko muri rusange amavuta rwose ibikomoka kuri peteroli muri Afurika biraza, mbona nta kibazo cyane, wenda kamwe na kamwe, ariko nta bibazo bya peteroli biterwa n'intambara ya Israeli yari yagira ingaruka kuri Afurika.
Radio Ijwi rya Amerika mu kirundi n'ikinyarwanda. Frank Mwene, hari umunywanyi w'Ijwi rya Amerika witwa Tuyisabe Evariste watwandikiye ati, uwo bikunda ambarize mbe igisirikare cya Palestina cyitwa gute? Igisirikare cya Palestina kibaho?
Igisirikare cya Palestina ni imitwe, ntabwo wabyita imitwe, kuko igisirikare ni state. Israel, abapalestina rero ntabwo ari igihugu, ni wavuga ko ari imitwe irimi nabo ntabwo ari n'organize, kuko bafite n'ibice bibiri ibya fata iyo kwa kwita PLO ari wa mutwe rusange wa kubumbira hamwe, ntabwo bawemera. Hamas ntabwo kugira kuva 1967 ntabwo uwo mutwe bawemera ku buryo bakisemo kabiri, ariko nako Hamas ubwayo ntabwo imitwe yitwaje intwaro, ntabwo bava ko ari igisirikare, ariko bava ko ari imitwe yitwaje intwaro ariyo irwana na Israel. Ariko ntabwo sizi ko ari igisirikare, ariko ni imitwe yitwaje intwaro, kuko igisirikare iyo turi igisirikare burya hari imitwe tuvuga igihugu ariyo state, nk'uko uvuga state of Israel cyangwa state y'u Rwanda igira ingabo zayo, ariko iyo bitari igihugu ushobora kwiyita imitwe yitwaje intwaro.
Yego, kuko erega n'ubundi tuba tuvuga ngo Palestina, abantu bashobora gukeka yuko ari igihugu cyigenga, ari igihugu kiriho, nubwo ababizi nyine twebwe tuba tuzi neza ko atari igihugu kidafite ubwigenge, kidafite ubusugire nk'ubw'igihugu na leta yacyo n'ibirango bigendana n'ubusugire nk'ifaranga, igisirikare nyine, inzego z'umutekano n'ibindi. Ntabwo abantu baba babisobanukiye, rubanda rwa giseseka ntabwo baba babisobanukiwe. Ndakeka ariyo mpamvu uyu Tuyisabe Evariste abajije mba n'iki kibazo, mbona ko gifite ireme, ariko nawe uko ugishubije ndibwira yuko bisobanutse neza. Tuyisabe rero Evariste, mu magambo makeya, Palestine ntabwo ari igihugu kigenga, gifite ubusugire, niyo mpamvu nta gisirikare gifite, nk'uko umutumirwa Frank Mwina amaze kubisobanura. Ni imitwe gusa inyanyagiye hariya ifite intwaro ariko idafite nayo ubumwe. Ijwi rya Amerika mu kirundi n'ikinyarwanda. Kuri telefone dufite Niyonzima Saif Al Marco. Niyonzima, urakomeye?
Ndaho ndashimye Imana.
Uherereye hehe? Ko numva uri mu rusakuza.
Ndi Burundi, Bujumbura.
Ye, wagana ku ruhande gato ya ku buryo ibyo bintu bikuvangira ubyitaza.
Ubu nibaza ni sawa.
Ye, ni sawa. Gusha ku ngingo rero.
Je, kuri ibyo bya Palestina na Israeli. Ugerageje kuraba intambara yagize ingaruka ku isi yose, burya mu kigobe cy'abarabu hamaze kuba hadatekanye, kujya aba Hezabroni yagumye iburabuzi bwacyo bunguruze imizigo gusa tugerageje kuraba byaragize ingaruka cyane ku isi yose, kandi n'intambara ibona itazotorenyesha, kubera ugerageje kuraba ibihugu byigize ibihangange nka Amerika byaragiye cyane cyane biraburizamo umugambi w'amahoro, burya ijya ntambara iri ni nka Amerika iyifite mu ntoke, buje Israel kubera Israel ari nk'umwana wa Amerika, umunsi ntambara buje yorabihe, kandi Israel ugerageje kuraba nta igihugu gikomeye cyane mu ntambara, ku buryo muge Amerika yovuga ati turabikuye ko turabakuye hamaboko umunsi umwe iyo ntambara bujya yorara ihagaze
ariko se niyo nzima buretse dusubira inyuma gatoya ibyo ngibyo uvuze ni ibitekerezo byawe ariko se iki kiganiro tukigitangira wagikurikiye noneho mu magambo makeya ibyo uvuze nyine ni ibitekerezo byawe kandi ntabwo mfite ububasha n'uburenganzira bwo kubikubita hasi uko nishakiye gusa twungurane inama umutumirwa Frank Mwine yasobanuye neza ukuntu Isirayeli yugarijwe kuva myaka na myaka n'ibihugu bidashaka kwibaho turabyemeranwaho
cyane ndabyemera
none nimba hari abantu bafashe icyemezo cyo kujya gufasha umuntu kwirwanaho umuntu udafite imbaraga umuntu ukikijwe n'abantu bashaka kwava ku isi ubwo ngubwo urumva abo ngabo bashaka kumufasha bafite amafuti reka dufate nk'Uburundi igihugu cyawe tuvuge ko ntabwo ariko nifuza ko bibaho ubwo giye nifuza ko ako karere kagira amaho none ufata Uburundi ubugira Isirayeli ibihugu byose bikikije Uburundi bishaka ko Uburundi buvaho ku isi noneho amahanga akaza akavuga ati oya ibyo ntabwo tubyemeye reka dufashe Uburundi tubutize intege tubutize imbaraga bwirwaneho ubwo abo bantu wabateribuye
kuri ibyo ucugaruka kuraha mbega Isirayeli yabayeho gute Isirayeli dufata twe tuzi ni Isirayeli ibayeho nyuma y'intambara ya kabiri y'isi
niyo nzima uri kudusubiza inyuma umutumirwa ibyo byose yabisobanuye ukuntu Palestina yabuze ubwigenge yabisobanuye ahubwo nagira ngo twungurane inama niba ubishoboye uze gusubira kuri internet cyangwa se YouTube n'izindi mbuga nkoranyambaga z'ijwi rya Amerika nko ku rubuga radio yacu voa.com wongere usubire inyuma ukurikira umutumirwa uko yabisobanuye hanyuma ibyo bitekerezo byawe byose ubihuze n'ibisobanuro yatanze ndakeka uriza kwikuriramo ibisobanuro ndagushimiye cyane Radio Ijwi rya Amerika mu kirundi kinyarwanda nyine nk'uko maze kubivuga iki kiganiro mushobora kugikurikirana kuri www.radioyacu.com n'izindi mbuga nkoranyambaga zirimo Facebook na YouTube ni kuri VOA Radio Yacu niko se mwine wigeze gukomoza ku bibazo by'ubucamanza Afrika y'Epfo irimo twibutse abateze amatwi ijwi rya Amerika ko Afrika y'Epfo yagiye kurega Isirayeli mu rukiko mpuzamahanga rw'ubutabera Afrika y'Epfo ivuga yuko Isirayeli nyine irimo ikora genocide muri Gaza muri intambara uru rukiko mpuzamahanga rw'ubutabera n'urwa Loni ni ICJ mu cyongereza mu magambo ahinnye cyangwa se Cour Internationale de Justice mu gifaransa CPJ nuko bigeze hehe
uribuka ko ngira ngo tugire no kwikunoza mu kiganiro cyanyu ntabwo nibuka neza ariko
ni muri iyo minsi yakurikiye yego twabikomojeho twabiganiriyeho mu minsi yakurikiye
kirego urubanza rwaciwe rwavugaga ko Isirayeli mu by'ukuri ntabwo ahubwo bayisabaga ko ikore ibishoboka byose kugira ngo jenoside itaba ni ukuvuga ko ntabwo bigeze bavuga ko yakoze jenoside ahubwo bavuga ati mukore ibishoboka byose kugira ngo jenoside itaba ibyo rero Israel niyo yashingiyeho ati ntabwo twebwe n'ubundi buryo twakoraga twageragezaga kwitabara kuko kuva itariki ya karindwi ibikorwa byose dukora bya gisirikare ni ukwitabara kuko twaratwere kandi igihugu byose bifite ububasha dufite n'uburenganzira bwo kwitabara urwo rubanza rero ntabwo uretse aho ngaho bavuze ko bagomba gukora ibikorwa byose bituma ibikorwa byose bimeze bitaba baracyakora ubushakashatsi bundi kugira ngo barebe niba koko ibyo bintu urubanza baracyabutegereje icyo rero ahubwo icyabayeho ni urundi rubanza kugira ngo nabwo urabyibuka rwa ayo witaga CPI
uruya rukiko mana bya muza mahanga ruhoraho ICC mu magambo y'inyo cyongereza
ubwo basinjaga minisitiri w'intebe wa Israeli na minisitiri w'ingabo na n'undi muntu bari batatu bavuga bati bagiye kwitwara mu rukiko urukiko ni rwemeza ko ibyo byabaye kuko n'ubundi basaba urukiko nabo basaba urukiko
ariko umushinjacyaha urukiko yego nyine ariko rero ntabwo ari bamwe mu bayobozi ba ministri ba Israeli bonyine gusa barimo nyine ministri w'intebe Benjamin Netanyahu uyu mushinjacyaha urukiko mpanabyaha mpuzamahanga CPI ashakisha ahubwo harimo na bamwe mu bategetsi ba Hamas barimo na Sinwar ndakeka haniye nawe yararimo ariko yarapfuye ejo bundi yiciwe i Tehran bararega Israeli ko ari ishobora kuba yaramwisha ariko ntakibivugaho kugeza ubu ngubu nuko mu magambo make ya rero izi manza zose ziracyaraho ngaho inkiko nta mwanzuro zirafata mu magambo make
nta zirafatwa nkuko ubikomojeho wasangaga ari abahamasi baravugaga bati uru rukiko twebwe baraturenganya Israeli neka bwiti natwe muraturenganya kuko tube turirwanaho ahubwo mwatandukiye mwagiye kure mwarengereye izo rero manza zose ubu nta mwanzuro urafatwa ugerageza gushinja Israeli cyangwa uvuga uti ibyo aba bantu nkuko CPI kugira ngo ivuge ati urukiko rwemeje aba bantu bazafatwe na rukiko rwaga rwa CPG ariko igihugu aho buri ibitangaza abantu ni ukuntu Afurika y'Epfo wasangaga yivanga mu bibazo bya Palestine na Israeli nibyo usanga hari cyane bavuga ati ni politike Afurika y'Epfo ifitemo izindi nyungu abantu batazi ibintu nk'ibyo ngibyo ariko muri make nk'uko twabivugaga nta mwanzuro urafatwa twashingiraho mu mategeko dushinja kanaka
gusa nanone twanzura kuri iki kintu inkiko zemeye kwakira ibyo birego mu magambo makeya ziracyabisuzuma
CPG yaremeye iracyabisuzuma CPG yo ubushinjacyaha burasaba iyo maze gusaba abacamanza mu rukiko rw'ibanze rwita preliminary niho bureba ko ibyo bintu mu by'ukuri ibyo basaba ubucamanza ari byo bamara kureba koko ari byo bagatanga icyo bita impapuro zifata bari abantu ariko nta mwanzuro wari wafatwa n'urukiko bamwe bakanavuga ko bizagorana kuko rero urukiko zombi CPG na CPI abanyamerika batanga amafaranga menshi cyane wibuka ko nubwo ahubwo bigeze bavuga CPI hari hanjye wa mudamu w'umunyagambiya bitaga
Bensouda yego
Fatima Bensouda yagerageje gutanga yari yaratanga bari bari impapuro zifata abanyamerika icyo gihe wari minisitiri w'umutekano witaga Bolton aramubwira ati CPI ni ikintu gipfuye gitegereje guhambwa kandi umuntu wese uzafatira uzatanga impapuro zifata abanyamerika tuzamushyiraho sanction cyangwa ibihano ntazongera kwinjira muri amerika ibintu byagiye gutyo birayoyoka na Fatuma ageze igihe avaho nta mwanzuro urafatwa ku birebana n'abanyamerika bashinjwaga ryabaye muri Iraq ngira ngo no muri Afghanistan
no muri Afghanistan nibyo hanyuma mu magambo makeya kubera ko izi nkiko zitera urujijo twibutse abakurikira ijwi rya Amerika ko urukiko mpuzamahanga rw'ubutabera rurira he ariko ni leta ziregamo leta sibyo
nibyo tuma
hanyuma urukiko rwa kabiri ni urukiko mpuzamahanga mpanabyaha ruhoraho ICC mu magambo ahinnye y'icyongereza cyangwa se CPI mu magambo ahinnye y'igifaransa rukurikirana ibyaha bya genocide ibyaha by'intambara n'ibyaha byibasiye inyoko muntu rwo rero n'urukiko mpanabyaha koko ariko rugakurikirana abantu ku giti cyabo kandi bakomoka mu bihugu byananiwe cyangwa byanze kubacira imanza cyangwa se ibyo byananiwe biba bishobora kuba bifite n'ubutabera bujegajega narwo rurira he ariko rwo rukurikirana abantu ku giti cyabo ndibeshya
ntabwo wibeshye ni nayo mpamvu urukiko rwa CPI abakomite baravuga bati urukiko rwanyu rurunganira ntabwo rufata ibyemezo kereka inkiko zasuzaranye abayagira ku matwi demokarasi bariya abantu muvuga ni abantu bitwaje intwaro ntabwo ari igihugu ugasanga rero CPI izagirana ikibazo cyane cyane n'inzego za Israeli kuko Israeli ihishwe cyane n'abanyamerika kugira ngo ifate abo wise abantu ku giti cyabo n'ibintu bibanye kandi na rwa rundi maze kuvuga zose zirira nk'uko ubivuze na rwa rundi maze kuvuga rureba igihugu kugira ngo uzemeze umwanzuro numara gufatwa habe n'ufata abantu nabi biragoye kuko iyo urebye ibyo bihugu tumaze kuvuga nizo nzego na nizo nkiko abasirikare bafite babo ku giti cyabo n'ubundi biyambaza ibihugu kandi ibyo bihugu byinshi cyane bitinya abanyamerika ugasanga rero niba najya mu kakanama wise k'umutekano security council kugira ngo hazafate umwanzuro uzatuma Israeli nk'igihugu cyangwa abaturage ba Israeli bagira ikibazo n'izo nkiko nabyo biragoranye abanyamerika bakibashyigikiye
radiyo ijwi ry'amerika mu kirundi n'ikinyarwanda ndabona tugenda tugana ku mwanzuro w'iki kiganiro ndibwira yuko Estron Anto Joseph niyo mazina yaduhaye kuri Facebook VOA radio yacu ndizera ko ari we munywanyi w'ijwi rya Amerika tugiye guha ijambo bwa nyuma Josephu yibereye mu rusaku rwose nduzi nimero yariyo muri Kenya yibereye mu bindi Josephu Yosefu ntabwo turi kumvikana na Esro Anto Yosefu watwandikiye nyine ayo mazina kuri Facebook VOA radio yacu niko se Frank ubu ngubu ubirebye amaherezo naya iyi ntambara izarangira gute kuko hari n'abantu bakiri imbohe muri mu maboko ya Hamas hari abapfuye ibyabo ubwo ngubwo byo bizagenda gute ninde uzatanga impoza mari
abapfuye nyine nk'uko baje kubivuga ni benshi cyane n'abari ku ngubu uretse ko bagenda bakurayo umuntu umwe nk'ejo bundi bahari umuntu bakuyeyo muri Gaza Street ariko abakiriyo ni benshi ni hafi ijana abo bantu ni abantu benshi cyane nta n'ubwo uzi ukuntu babayeho ikindi rero nk'uko wabaza gutse izi ntambara amaherezo ni ayahe iyo urebye aba bantu bombi ari abayisire buriya bafite intagondwa nk'iki gihe hari intambara irimo kubera muri Sierra Leone ariyo bita West Bank muri West Bank bari mu kurwana kandi icyo gihugu icyo gice nicyo cyatujyaga na fata wasangaga ntabwo ari intagondwa nka Hamas
ni nawo perezida w'ubutegetsi bwa Palestine ari akorera
yari akorera abuhingira ngo niwe Mahmoud Abbas wasangaga abo bantu bo bakisha amatiya cyane nubwo bataka twumvikane na Israeli ariko ikibazo kimubona gikomeye cyane ni uko abo bantu bose b'abafalasitina ntabwo basa nk'abigenga mu myanzuro n'ibitekerezo aho usanga Iran ibari inyuma iyo ishaka kubakoresha kugira ngo iyo urebye uzi ko Thomas hari igihe hatarabaho ya ntambara bitaga intifada
y'amabuye bateraga amabuye abanyapalestina batera amabuye
abanyapalestina fata kiriho ni 2005-2006 gutyo itarabaho uzi ko abapalestina bagendaga rwose bakajya za Yafa bakajya Yerusalemu bakajya Tel Aviv bakahaha bakagaruka kuko muri urebye Gaza Strip ukareba na isi Jerusalemu kuko iyo kuva muri West Jerusalemu kujya muri isi Jerusalemu nta n'igihugu n'umujyi umwe iyo uvuye aho ngaho ujya muri Betelehemu Nazareti ni ahantu natembereye cyane usanga ni ahantu ni abantu bamwe ni n'igihugu gitoya cyane icyo gihe baratemberanaga habaye iyo ntambara yabo rero yatewe na yaserera fati avuga ati ndashaka ubwigi ariko nawe wasangaga afite imfuwansi nk'ibindi bihugu bibiri inyuma bararwana yaserera fati agenda icyo gupfa
Frank bashyizemo badushyiremo akazi cy'iko kudusohora isahiragiye none mu magambo makeya twavuga yuko intambara igikomeza kuyibonera umuti atari ejo bundi. Ndagushimiye cyane kandi nkwifurije kuzasubira y'amahoro no kugaruka ndi mu cyumweru gitaha. Frank Mwine, inzobere mu by'amategeko mpuzamahanga, urakarama. Namwe banywanya ibijwi by'Amerika mwese uko mungana, murakarama.